ñu ma sama doné yalla day rabbuna jigen ñi jam ak jigen ñi jamlo ak jigen ñi wataka jekkal seen yeen ndax bëgg mu rafet ak jigen ñi sakal seen bop sakala yalla te yalla defal leen ko xana bëgg du rafet rek ñooñu tay ñi ngi soppi bindu yalla bi soppi bu arab te yalla rabbuna leen yene jigen ne ko waw lolou foko jang ci alquran bané yalla rabbuna leen muné ko yonent bi ci bopam dafa rabbu ñi ci lu leer nañ ba nopi nak alquran ne yonent bi wax mako wax numu diglé mako diglé numu téré mako téré lolou motax muné kon yalla rabbuna ñi ñepp